Jacaranda on the beat.
Mini boy toka Eden. Wafuasi wanasema do it again. Juvile mi ubonga, juvile mi usonga. Wafuasi wanapenda ndo anani ongezenga donga. Kila sana roga. Ile place nimetoka, sezi wachocha. Nimeshika kasi miti ime dry na water. Still chini ya wababa, nisho jua vile hii game ita end. Na kuna ni gana depend on. Any indication that music is my passion. Nelisha panda in dynasty sweet destination. I got to trust my intuition, my Superman vision. Hini ya wale wase wana nichukianga barajui. Ni kwanini, kwanini nilifanya nini? Sijika ni only mimi ama pia ushangushiwa. Gangster points, gangster points, gangster. Don't be messing with my gangster points, gangster points. Niko busy na okota my gangster points, gangster points. Don't you get my gangster points, gangster points. Gangster points, my gangster points. Gangster. Niko paranoid, but paranoia ikujibure. Blame it on the smoke, I blame it on my gangster points. KDF leo tangu juzi, ndongi mekula tuna uji. Blame it on my gangster points. Keva mesema oki leo jueli yoga jana. Yeni gangster na si woga tu mchana. Jusi kujongi wera na usiulize wera gani. Tuna manuva in silence, adini mekuja na silencer. Toka jan adi December, ni wera tu. Sala na kazi adi December, inafika tu. Mori alikuwa maji adi defender, ikafika tu. Kumbe alikuwa soba na jifanya zimeshika tu. Nikongeza max kwa hizo gangster. Gangster points, gangster points, gangster points. Niko busy na okota my gangster points, gangster points. Don't be messing with my gangster points, gangster points. Let me see gangster, bro. Don't be messing with my gangster points, gangster points.
Let me see gangster, man. But many guys, you know, I see.